remember all the love I gave you last night. I do remember, cause I still got the love bite. Now you say you don't love me, baby, not right. Cause it's too hard for me and I don't really like that. Nikikumbuka siku lizo nitamaibu, nilikuliza do you love me, ukajibu I do. Nyoyo zetu zilikwaga kwenye right mood, japo tukukasa na but we made a nice move. Ona leo sijui what to say to my friends. I wish ni rewind all the days that we spent, stuff that we did, all the places we went. I can't believe it's the end. No, 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 no.
Freedom, boronge nambia ili basi tutengane in peace. Bila matatizo, wala gumizana kimapenzi in a time like this. Kaulitaka freedom, boronge nambia ili basi tutengane in peace. Bila matatizo, wala gumizana kimapenzi in a time like this.
Kumbuka show zangu baby when I be on it. Game weekends and night mpaka 6 in the morning. I played right in my nice, not boring. Hadi king order, woo woo, slow down warning. Uzao toka bomb Bronx sites, I'm a gangster. You loved all my stars cause I'm nice, be a handsome. Was there every time, never made you anxious. Kulichofanya leo can't control my temper. I don't know what to say to my friends. I wish to rewind all the days that we spent, stuff that we did, all the places we went. I can't believe it's the end.
Kaulitaka freedom, boronge nambia ili basi tutengane in peace. Bila matatizo, wala gumizana kimapenzi in a time like this. Kaulitaka freedom, boronge nambia ili basi tutengane in peace. Bila matatizo, wala gumizana kimapenzi in a time like this.
Ushapataji baba, linakupa mapesa na ndomano na nimwaga. Ushapataji baba, linakupa mapesa na ndomano na nimwaga. Najua ushapataji baba, linakupa mapesa na ndomano na nimwaga. Ushapataji baba, linakupa mapesa na ndomano na nimwaga.
Kaulitaka freedom, boronge nambia ili basi tutengane in peace. Bila matatizo, wala gumizana kimapenzi in a time like this. Kaulitaka freedom, boronge nambia ili basi tutengane in peace. Bila matatizo, wala gumizana kimapenzi in a time like this.
Over now, hey, can't believe it's over now.